Hello, ladies and gentlemen. This is OK Jakota and his Mayor's Band of Nigeria presenting to you Ifemel Wambwenye, Chukwu Gajuesia.
Okay,
na jono ana ndi nwore ego na konwa mgbe yonu ndi nwore ego na kunwa mgbe yonu ewe na boye na konwa mgbe yonu ife nini melu mgbe nyene nuwa ife melu mgbe chukwu ga jwesia chukwu ga jwesia nuwa.
Jesus, who got the apple, not got the apple, not got the apple.
Edema
Chukwu Kajosa
Emepu na Mbayana Chukwu Kajosa Yidi Melu Mbayano Wao Chukwu Kajosa
Yidi Melu Mbayano Chukwu Kajosa
Yidi Melu Mbayano Chukwu Kajosa Chukwu Kajosa
Chukwu Kajosa
Chukwu Kajosa.